najimsafi.com.
Mwenzako ya mwintawala rahasina Kikula juu, kinguni Mzizi wamekata shina Kani danganya mwarubaini asari Ni karama Kumbe mabara zohari Ni wajanga Naonekana sinamana ya tapita Wana imeshindikana kupatana Minawe
Acha nisome Sawa nisome Acha nisome Sawa nisome
Labda sina bahati au malikosia kuchagua Penzi mefika tomati Metia mchanga kitumbua Zimenishinda sabati Vya kugawanya nikatoa Mende ni bebe kabati Uwezo hapita utoa Kaniona zoba
Zoba
Kisa mapenzi Nishafunga na toba
Toba
Nimwacha mwenyezi Naonekana
Sina mana
Yatapita Mana imeshindikana
Kupatana
Minawe
Acha nisome Sawa nisome Acha nisome
Oh,